uma kwenzeka lingshonela lingakashoni yena namuhla uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ingakawafezi yamaphuphami ngikhuleka umthandazo wokuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana naphi ezinhlambini zamehlo iswelaka logadla mawabo phila lapho ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwelinonile sengize kwadela ukumgibe wamacansi safalaza nomakhelane ke bengafakaza kade ekhaya kuvika idlozi ngokubuka ukuthi inqe isize yahlithuka intamo pho kusizangani ukubayeka beyihleli ubaba olimalano bengahlekanga nani-ke enofika emngcwabeni wami ebengazi kakhulu ningakhali kakhulu ngoba bayingcusana abakwazi ukukhombisa uthando uma usafile emhlabeni ngoba nginganazi mina ngizofakaza ngabanzi phezu kwekhanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu kati zingaki enzenzile phambi kwami ukukhombisa uthando uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngimkhahlele ngampela yini abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa ngokusobala ukuthi lonoma ibopheli kanti enethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti ibhakethe lakwantamo abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa 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 iyodwa iyodwa